Ngagaba mpaka eza masomero z'ompiro gw'ebigere ejabalenzi bokka ezitekebwa aba Uganda Secondary Schools Sports Association aba Buddo Secondary School batandise na buwanguzi okweddiza ekikopo kino bwe bakubye Teso College bbiri bwerere mu kibinja A okuzannyiddwa emisana ga leero. Omupiira guno ogubaddewo wali kuliira Town College era nga zeteebeddwa abazannyi Aloni Okero ne Hirale Tumwine. Emirala abategesa abaliira Town College bakubiddwa Numasa SS 3-1. Kalisizo Seed School ne Jinja Progressive Academy bagudde maliriye mukwemu mu kisaawe kya Dr. Bote College ekyokubiri, ate nga Bukedi ya Comprehensive South ekubye PP Newton nyakwemu, ate Agape Secondary School ne